somewhere. Shia, Brazilia. In a story, moja msela, moja mnoma sana. Msikizeni, anataji msada. Yeah, yeah.
Kujijia unishi kubati.
Kile tukikasi masela talia.
Masela talia.
Tutafanya nini kwenye hii dunia. Tata wafulani sasa meku kwanza pia. Masela talia.
Masela talia.
Tutafanya nini kwenye hii dunia.
Hii dunia.
Tata wafulani sasa meku kwanza pia.
Meku kwanza pia.
Tata wafulani sasa meku kwanza pia.
Meku kwanza pia.
Na story fupi ya yule kaka alichokifanya sikutia shaka. Mtoto kama yule kwenda kumbaka. Alijokifanya kufikiria. Ona sasa kaka mesha umia. Gereza na nasema asha ingia. Kila tachofanya atavumilia. Mateso kama haya asha muingia.
Chia Pop Cheezy. Yeah, Youth Alpha.
Youth Alpha once again against the rape. Not afraid, stand straight like a first parade. Better beware, the enemy stands to kill.
Kile tukikasi masela talia.
Masela talia.
Tutafanya nini kwenye hii dunia. Tata wafulani sasa meku kwanza pia.
Meku kwanza pia.
Tata wafulani sasa meku kwanza pia. Kile tukikasi masela twalia.
Masela twalia.
Tutafanya nini kwenye hii dunia.
Hii dunia.
Tata wafulani sasa meku kwanza pia.
Meku kwanza pia.
Tata wafulani sasa meku kwanza pia.
Meku kwanza pia.
Mdaga mechumbia we ukawa. Kile mechafanya we ukujua. Yezani umekimbia. Wamekuka mutopia. Kukumilia. Wala uku usisikia. Umepateza familia. Mama wako nukusimalia. Na wazo kukimbia kwa kasikia.